Recording.
Yes, kwa majina naitwa Geoffrey Mosiria, katibu mkuu wa mazingira katika jiji la Nairobi. Leo hii niko na ndugu yangu ambaye sometimes ana make good noise in the TV. Yake kwa noise pollution kwa Citizen TV. Na nataka azungumzie watu wa Nairobi waambie kitu moja juu ya mazingira. Na niko na ndugu yangu hapa ambaye ni Patrick Analo, katibu mwenzangu. Na yeye atuambia kuna plani ipi kuhusu maneno ya planning hii jiji. Hebu tueleze ndugu, kwanza tuanze na wewe.
Kwanza na kupongeza wewe Mosiria, I'm very happy kukutana na wewe kwa sababu unafanya kazi nzuri. Public order, social order is a good thing. Tupange mji wetu. That's the only way we can enjoy the facilities that we all have. Barabara iwe pana, sehemu zetu za kazi ziwe safi. Na pia punguza kelele, ima ubiri nayo, Mosiria endelea kufanya kazi nzuri.
Unajua wala complain, kwamba ati tunawazuia neno, lakini neno alifai kuumiza jirani. Wende wasome Proverbs chapter 27 verse 14 wakiangalia ama Matthew chapter 6 verse 5 itawaeleza kwamba jiombe pole pole na ukipiga kelele usiku wakati watu wamelala ni laana kwako. Ama ndugu yangu vipi?
Hiyo kabisa. Mambo ya zoning policy lazima tufuatilie. Tumetenga mahali pa makazi, tumetenga mahali pa shule, tumetenga mahali pa hospitali. Mtu hawezi kuwa hapo kwenye hospitali, mental hospital, ama hapo na ugonjwa wa aina fulani. Sanane ya usiku anasikia kelele huko nje.
Hata juzi kulikuwa na show ilikuwa hapa, hapa kando ya Citizen TV hapa, kuna gari ni kwa hapo. Hapo kando vile umesema, kuna hospitali hii ya spine injury. Kuna watu wamevunjika mifupa. Alafu hiyo vibration imagine.
So those are the things. So as a government, we stand for pillars of a city of order, a city of dignity. We create hope, and out of those three, we have opportunities.
Yeah. Yeah. So, asanteni sana kwa kuja kwa show.
Thank you so much.
Thank you. Sana.
Thank you.